over, I cry. Lord knows I'm trying, gotta keep my head up. The better days ahead. Por favor, señor, por favor, mi amor, ay, señor, caliente.
Na TikTok, na dekubabi, phone ifike 40, na bado nku pickpocket, my peer popping, kujikoki, but we still hoping. Watakuja kututoa hizi street sote, nikambwa niwera tunde chani toni sijichoche. So it's nikupoa manze feel at home. Wamondoa wengi wetu but I can't kill a soul. Maisha ngori mina kula mikos. Hakuna building jiji sijengia human resource. Kana smile ni avako bidi ni na G-Force. Kani kuban Babylon your story tuna repost. Mareti ni achange ujanja ni chukue mbuku. Mifala nditoke ya taubana na kifua tupu. Wakule nyama situ kose hata kukunywa supu. Beta Jay-Z na kam kujitoa huku. Kujitoa huku. Amata mfufue shosho. I come through to chukue.
Damn. Take me back into your world again. I feel like I'm losing my life, losing my mind. People always talking, the road gets tougher, I cry. Lord knows I'm trying, gotta keep my head up. The better days ahead.
Kunikrucifying kama Yesu na mimi tu ni binadamu. Hausikia hapa hivi ndio pitie shortcut. Niko sure that hawezi kuwa sober. Hadipeleke Denver Yesu ndo tajua ni mlevi wa kawa. Iran for medical purpose pekee kush even the blunt can see. Mr. CEO chairman na shinda VVR kit. Na bado mudi shiti kitimoto sijai mindingi hygiene. Back to the latter muka lia kitimoto kushinda ile IBC. Back to the latter muka lia kitimoto kushinda ile IBC.
Damn. Take me back into your world again. I feel like I'm losing my life, losing my mind. People always talking, the road gets tougher, I cry. Lord knows I'm trying, gotta keep my head up. The better days ahead. Por favor, señor, por favor, mi amor, ay.